Brains of FC.
Niggas who cap, when we see too many niggas, we quack. We only wanna see honeys. If you don't have honeys, quack. Quack. If you don't have honeys, quack.
Hayi man, hayi kwenzeka ntoni, thina hlala nodwa ngicela ubuze ziphi ntombi. Hayi man, hayi kwenzeka ntoni, thina hlala nodwa ngicela ubuze ziphi ntombi. Abasebayi nasemonti naseqonda, eJubane, ePitori naseGoli, abasekhaja nasenjulu nakusigombi. Ziphi ntombi, hayi kuziphi ntombi, wangena ntombi ziyamlandela, sidwadlo siyabiza zonke intombi ziyasabela. Khazi yekolwatha mfethu intombi ziyangalelwa man. Xa ndiphethe usazi ndiphethe uprinci kuyabaleko kuyabaleko ulwazi ikazi nabuzuki nabolwana. Low key nothizimethi zithanda upost, xa benibona bathi tshomi nanzi ndoda. Andibabetha basestrandini benzi tsho. Hayi man, hayi kwenzeka ntombi, thina hlala nodwa ngicela ubuze ziphi ntombi. Hayi man, hayi kwenzeka ntombi, thina hlala nodwa ngicela ubuze ziphi ntombi. Abasebayi nasemonti naseqonda, eJubane, ePitori naseGoli, abasekhaja nasenjulu nakusigombi. Ziphi ntombi, hayi bo ziphi ntombi.
Kush magesh magena thini, ntombi zenu zonke masingekho siphelela thini. Space senu sincane masingena kubijeka nini, ngathi sesikhulele cause manje sibhushelanini. But enhlele I flex hard for money no loose end. My honey she too bad, yeah baba she full swag. I bless, yeah baba yeah, just stop it at old flex. Yakujima manje sifuna abantwana with six pack.
Hayi man, hayi kwenzeka ntombi, thina hlala nodwa ngicela ubuze ziphi ntombi. Hayi man, hayi kwenzeka ntombi, thina hlala nodwa ngicela ubuze ziphi ntombi. Abasebayi nasemonti naseqonda, eJubane, ePitori naseGoli, abasekhaja nasenjulu nakusigombi. Ziphi ntombi, hayi bo ziphi ntombi.